Okay. We on. Okay. I go by the name Peter Wonder. No say Mattoon.
Me and you show ya.
Me and you show
ya. Me and you show ya.
Kweli mina sura kama sokwe laka unabifuna niwe kianzisha gepopote. Acha unafiki kakicheko chabi toke. Wevuta bangi mina vuta kambeli nitoke. Bebo nakula biha mkupochi meya. Kikwelu kifuatilie hizo ni pesa za papa. Kesho kifika tuwa shambu kizwa na mjema. Mwambia le kupa ngoma kupe speaker na guitar. Slay quiddy nimekualike kwangu huna nauli ya kuja ghetto. Chuma za nini mchana unashinda jimu kumbe usiku na keshia nyeto. Ukileta ujela jela piskali bila hela lep ya vila masela. Na usigitike baridi wakati bongo kote joto.
Mie you show yo. Mie you show yo. Mie you show yo. Mie you show yo. Mie you show yo.
Shaungue la kwacha hutaki. Kisa kila kivua na kupa samaki. Dani na chandaru wambu wakibaki. Na sio kila ngoma kali toke Wasafi. Ukikuta msusi kama jini unakula bila kunawa. Tangu uje pombe na nunua mimi. Kuondoke uondoke na chawa. Klabu kumba umbabia. Sia kupige teyaru shanza kulia. Okay, changa pesa tuoneshane changa moto. Na usinitike baridi wakati bongo kote yoto.
Me and you show y'all.